gawsu berte yo dunke kabaru hawlu olti wiide luumo carbone o yo hunde nde miija yala ɓuytude gazuji bonɗi ndota sababu jo inde sifaji jogolaɗɗi ɗo carbone ngaji ɗi
watti fuu so entreprise ngaji naati hunde ko bonta ha waluji attendu on watti goto ɓeɗe nafan leɗɗe yogaji ɓeyde ana ɓama o kalsidu moƴƴina kulli yogaji kasin leɗɗe goɗɗe gaddu e tawede fuu dabiri fuu fiyataken yala ɗi curki enandana muɗum ana heɓidira jogola
yo ñande goho janvier 2025 ƴaɓɓinudu caggal adi je ɓamaɗi ley kawtal Kyoto woni ko union européenne ñiɓɓini luumo mon ngo kabaru carbone ley adunaru ndu yo jogolamo sambinta gullire ɗe ɓuytude sanne bonandaji majji dow hawalu ele haybugol fandaji wattuji ɗi hono foof gollirte ngo luumo carbone keɗɗenna gawsu berte banggal muɗum
soni carbone ana soode toon ɗi fuɗɗirto kañum wawa coottirade noon so walano ende fa tottoni soɓa cotte alhaali gollimo ana tiiɗi sanne mali ana jogui nafa hono ɗi golleji sa ana miira hande wi leydi mallin yo leydi jaati to carbone wawi ittede
konngol ngol gooɗini Ahmed Sekou Diallo hoorejo ONG FAD goto ɗum e fedahal nen en Mali ka noon ɓeydi wiide ɗo imadraji ɗi ne hani gollere tafun banggal haɓɓo yooro
soni mali ɓe semme wadde cogguji carbone e nandan muɗum ɗum ana hundita jaati mali yirwini saabi ɗum wawi natat saabe moƴƴine ha waluji meɗen ko nafata en saabu sa faami hannen antum tan wi leydi mallin wala leydi to leɗɗeji heewi sanne ga ɗum e tawede fo lam ana wonde fiide dabiriji yalla leɗɗeji ana tute le leydi ni
yo gonga dabare ngo luumo yo yalla yimɓele gaɗoɓa ɗi bonandaji ɗi na joɓa kalisi hono ɗum woni eli sariyaji bonnowo joɓowo ka yimɓele lamdaɓe Bamako Ségou e Yourousso adana fi oɗo kabaru o yila mabɓe kayi yo yimɓele humpita ɓeɗene faamu ɗum foof ele ɗemɗe leydi ndi
ana miila ko yaada toon ngaji million ji joyyi carbone muɗum itte so heeɓa hadde hannden tiɗellaji welta ko watti saabi mbiɗa andi ɗum wawa heɓde lawol soni walani musakaji mawɗo naare tawon yala tiɗaji ko wonle ɗi golleji ana heɓine jogola ga soni adi fa golleji muɗum ke heeɓi lawol ɗum jogui nafa sanne saabi ɗum wawa natade saabe projet ngaji kewɗi uddede leydi mallin ko naari banggal deman maral dabaji ɗi e nanal muɗum
yalla faccitido ɗum no yimɓele yogaɓe kawtal balle ɗiɗi waɗama e cakti lewru février ndu Bamako ɗo yo miijo agence environnement développement durable et projet restauration terre dégradé du Mali e wi yuɓɓina golleji Madou Diallo hono ɗum tonga ele terawol jeegoɓol talkuru Paris jogola marché carbone fana muɗum yo heɓude hakkude millionji capanɗe nayyi e joyyi e millionji temedere noga e joyyi dollar américain saabi kabaru carbone o ɗum ɗo timminta yettere meɗen du hawlu hannde jarama heɗade yo en ji yontere warore.